VOA。
Namni kamiyyuu yaada isaa karaa nagaan ibsuusaaf ajjeefamuun qabu jechuudhaan Itoophiyaatti daayirektarri USAID Leslie Reed ibsaniiru. Mootummaa fi kanneen waltajjiitti ba'anii dubbachuudhaaf karaa nagaa akka barbaachuu qabanis gaafatanii jiran. Sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan United States USAID daayirektara akka ta'an Leslie Reed haala Oromiyaa fi bulchiisa Amaaraa keessa kan ilaaleen kana dubbatan. Kanas ayyaana sadarkaa addunyaa Finfinnee keessatti kabajame irratti ture. Guyyaa namooma ka sadarkaa addunyaa hoteela ilillii keessatti kabajame kanarratti kan kana dubbatan.
Today we also remind ourselves that whatever nation, whatever faith,
biyya kamiin irraayyuu, amantii kamiin irraayyuu, dudduubbee adda addaa irraa dhufnus waa'ee namummaa irratti waan qooddannu akka qabnu har'a of yaadachiisuu qabnaa jedhan. Mata dureen baranaa namummaa tokko itti gaafatama tokko ka jedhu waan walii wajjin qabnu irratti walitti nu fidaa jedhaniiru. Kunis walii keenya akka wal barbaannu, kanneen deeggarsa fedhan akka gargaarru, walii keenya akka wal dhaggeeffannu jechuudha jedhani. Yaada wal dhaggeeffachuu jedhu kanarraa ka'uudhaan waa'ee hiriira mormii Itoophiyaa iddoo adda addaatti gaggeeffame kaasanii.
We've seen in recent weeks that people here in Ethiopia want to be heard.
Torbanneen dhiyeenya kanaa keessa uummanni Itoophiyaa keessaa sagaleensaa akka dhaga'amu ka fedhu ta'uu argineerra. Kanneen mootummaa keessaas ta'e kanneen daandilee irratti hiriiran walitti dubbachuu akkasumas wal dhaggeeffachuudhaaf karaa nagaan barbaachuu qabu jedhaniiru. Namni karaa nagaan sagalee isaa dhageessisuu isaan gonkumaa ajjeefamuun qabus jedhaniiru.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.